DJ Eric Com.
Wakola mpulira muliko
jangu mukwano tokere.